praise the Lord, order for, and a day in so be a mere that will and pony uncle pong as a set or day name quan a chayen. Medin the Emmanuel Kwekudana or media ministry pastor. Yea, aye, the Church of Pentecost are a Jumadia, a sorry general headquarters, a fahunka, dani da yedi eradi asem, a brew. So, Osmafo Eric Nyameche, the Church of Pentecost Chairman, any yen ebekasa afania what to say highlights of Vision 2023. And so adi huna eda ye nimin fie numa ewe infie impim mieno ni edwe no miensa no mono na ore tretremu achrechremu.
Say ni so adin hu atwede amponya media mayen ye nimu nyina beche ne nimu atim ebiu nya se bia wodi ni so adin hu abantie ebe ye adwuma e so bo modia na ye hu adwuma ye nyine nim se ye di theme ba acha January February na fe ye ntine nka biu esan se bia na nipa na ntia ase papa ana ebi so ana wankyremu ye ma wantia ase inti ya huu nyumukura atu no ya na ya bedi ima ibinu mwonsu. Inti ya bepese ya benya daji nafe ya chre wemu ye kakra. Inti no ubiwa waa otie mibia na wate eo baby enye hao bebre ema misa. The more you repeat a vision, a baya legend wenipa ni akumemu. Inti ne hiyase ya ne asafu mpeni mfone che mohwɛ mo dodo a na sɛ megyidi sɛ motena mote ase a mobɛtumi de anisoadehu no awura local no mu ntam nti asɔfoɔ no yɛ bi area head nso yɛ bi mfiri sɛ ɛsɛ yɛn nso yɛba no yɛbɛkyerɛ anisoadehu no mu yie na yɛabom na yɛatumi ayɛ adwuma no highlights of vision 2023 it is here the ever bɛyɛ ne vision no yɛbɛkeka naposo naposo yɛka vision 2023 a anisoadehu a mfie 2023 no 2023 ne ɛyɛ sɛ chairman no berɛ ɔba bɛsi adeɛ so yɛ last year 2018 chairman bia yɛma no mfie num a ɛdi kan a ɔde som sɛ nnipa nepa no mɔ saa ma no mfie num aka ho ɛde sɛ ɔbɔ ne berɛ a ɔde mfie num no na ɛbɛbɔ ne berɛ a nti wontumi ntra mfie num no agye sɛ nnipa no asaa ma ɔsaa mandate no the first term ne yɛ 5 years to the fie num no eka 2018 no ho a ebesi 2023 and it's in a friend vision 2023 and so ade hunu ada ye nyina ni so mfie enum ya ada enim na theme no butaya ada so no eye possessing the nations se ye fa aman possessing the nations na meka se me chemu a ene se equipping the church to transform every sphere of society with values and principles of the kingdom of God, possessing the nations. Se yefa amain. And he say, yetiti asafomano. Na ubiya edi Christus su nini nchire chire. Eura bebiya onu yejuma. Oni efeni sphere u sphere. Yeka government and politics. Yeka omwa omwa judiciary numu. Yeka omwa omwa health and education. Yeka sanomani sphere sin kakran 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 kakran. Ah, family no, eye number one. Ye start ye fifiye. Na fe baby, ya oye jumanu nso di ako. And it's a health for no, e di omwa di eko hospital. Eni wo nyume mu anomwa sakra ho. Na lawyers ni judges ni so di omwa di eko no omwa sakra ho ni registrars ni di omwa di eko. Na teacher fon so di omwa di eko school ni students. Na obiye sachira ni sphere o mine na ye chichemu ketenkete esesan inti possessing the nations is to equip every church member to transform every sphere our with values and principles of the kingdom of God values ne principles ye Jesus Christ on church se ye kuwiase ye de ye han ene ye nchine e kuwiase eno ne ye si eni so Cynthia, ye kase as I said, ye didn't such a baby as any say. Ghana ha ankasan. One hour see where Christopher Wadoso, only a 71.2 at check 2010. It be an about this time increase. Because next year, on Bessia census, it be an atia connection. But said the city be a woman who be a man who cast only a Christopher no doors. But on my immuno, who share. Mine ni mu ni ketase hye ni proye ni timodin ene no ma hora ekoso wo man mu a na wo de toto nsori ahora ye wo man mu a no hu se tuso sum no entimi o man ni papa ene nti na ama ye de possessing the nations yaba se afi irade ni hini e wo man ni irade ankasa o ni hini e wo o man ni mu na ye mfa kristo sum emfri ha empie enko abontin enye ensori enema omayeye dabi enka gana ayeye da sensori a ka nigeria be first na yen ye beto aso nigeria ensori da kesi a woni pavilions e fa millions of nipa enso omutu oil enye ne enso pe kru a dum so wompa we nigeria unye bi o babia na generators ni adin ba why asofo akesi enso wo nigeria saa na oba Ghana asese anso a eti upia bonte na o kan be boss na sofo akese ni won sita wo hye ni won na wo kase omu ba menche a last stop won na wo ya bofo bebre keke tie na ni nyina so nye binu mu yenso ye ka ho pentecost nko a nsori makomako e wo Ghana 16,700 asori bi eni bi sa not even the Catholic church ye won sori chem yena Yetimi sisi dan obi bia nkrofo ate. Ede se wan kwa sori na se Pentecost asori wo ofi echi. Be hu se okoy mpo a enkeye. Proverbs chapter 14 verse 34. Ebusem tidu nan chichemu eduasa. O se tinene ni ye ma oman so. Na boni de eye oman bia nim guase. Tinene ni ye enne ma oman so nye nsori. Churches don't build nations. Righteousness and a ma o minds. And now say boni de e your mind be any grassy. Adofonum ye wa sorry any a watin in him. Nam pembe brain de editin in any ba e ye de free opportunity eba. Because the pulpit will make the pew. In summa ye kawahan and a nipanisum. And it's a tin in ain't me and fagana mine in a muma. A son sorry in a busa say, then some ye jina hayeka. What is going on in our churches? Me and Kasa Pentecost, yeah, and come on, Debbie. Now I'm saying, Ubako, yeah, sorry. Now see, yeah, revival. But we say breakthrough. And yeah, no more be brave. Who break it through our coin? Now, if we say yes, you know, I know. I will hear another breakthrough coin. Into your mind, yeah, so winning in a year. Ubi, oh, yo, who could do fear? And now ma osofo Mike and now ma elder Mike so nim pa ibo ni ma na ha yi didi pa na obron san bi ni enya na ye ni na edi asie sa tie ni nyina ye o tete no omo ye mon san fo ho adwuma ti bron san mo but won ti enya onu nti e na yesu esi aso nti ye ma tenene enti me na edi e wo nsori ayeye o man mu. Yeah, ne binu free say where they me business and away are sorry. And to say Ephesians 3:10 Ephesians Timi and Sa Chichemuduno and a yeah theme test Titus 2:13-14 can but make Ephesians 3:10. Se afe one fa asafonoso emma impeni nieni to me di ahorua e was ruhonum and wunu nyan kupon yansa bebre no. O si afe wonfa den asafo no so. Ya na metaka so ka se afe wonfa. Na kye se titene na nye asafo no so na nya mefa. Na nya mefa Israel fo no form se oman. Ah o de sakira aman na akan. Ebra wo ko bosha asase so. O kan Deuteronomy 7 verse 6. Ewa Deuteronomy Mose nguma etosu num eti nson. Chemunsiano. Odikaka se mo won ware asase no sofo. Ma umbubu wo na honi ni ade ade nyina. E na ochemu verses. Na moye oman kronkron ma erade munya nkupon. Mo na erade munya nkupon eyi mu se. Mo meye oman a wafa aye ne dia. Wo aman a ewo asase so nyina. Moye on my kronkron me radi. Yenka 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Peter 2, 9. Asinda modye, moye ebusinya we yi won, ahin asafuku, on my kronkron, on my awafa, won aye onwara ni die. Mwon se, diye kenka yena na Peter, etu, edi abahase. Inti nyame frɛ Israel o ma mo ye o man kronkron man a wafa no aye ono ani dia se de be onam Israel so be ma man aka ne hu nyame kese ye na watwe aban nyame ena afi enye Israel bi o osma for Paul ka Ephesians chapter 3 ne se afi nyame bie hintasem bi so akye no se afi wonam asempa no so ama hilafo so enya Yesu Kristo hu chefa ene se afi enye twetie twa bi o enye mumu to ye nemum awo fufro eni mona wawo on fufro no one from asafo no enti afi asafo no ababesi Israel adiyanem enti se de nyame frɛ Israel so your mind kronkron a onam won so retwe aman na aka na aba ono ano hon nyame nyansem so to aso ye ni Israel enke behandwe so mo husa mo se si o person ko Israel ge so nya plain. Inti nkonti mi mfomu nye bibi ma yenye hu. Inti hafe wafani pano baby ya. Wana waji Yesu edi. Na yen ofren asafono. Tafi onfa asafo no so enye Israel so na oma mpanini ni tumidi ahoro a ewo wiem enhunu nyankopon nyansa bebre no yen kan Deuteronomy chapter 4 5 and 6 Deuteronomy 4 5 and 6 See, I have taught you decrees and laws the Lord my God commanded you, so that you may follow them in the land you are entering to take possession of it. Verse 6. Inti muni so na moye. If he said, eno ne mo nyansa ni mo hunu mu amaya obete ashedye yini na enim na obeka se ampa Omae nyansa fo ni hunumu fo ni omae kesiye yi. Tiye. Ashade na Moses nyamede ma Israel. Ose, se mudisu na moya. Eno nebeye mu nyansa. Eni mu hunumu ama amae no. Ta amae ni eshe Israel. Wudi nyami boshe ni soa. Boshe ni wudi soa edi nshiraba. Inti mi panishe Israel fo na nuwa hundi ya wudi sini nyami nshira wa ishira wa muna. Obeka sa ah oman kese anyansafo ene hunumufo ni but o se so mudiso a ebeye o munyansa ene o munhunumu amaman na akan munfa ene no nhye makomem na yenkan Ephesians 3:10 bio se afei wonfa asafo no so ema impenini ene tumidi ahoro a ewo suru mu honum enhunu nyankopon nyansa bebre no Asam krona Moses catch Israel from. O se so mudi mra no so ebeye won nyansa ama aman no. Ena afi o se wa fasafo no. Se nyame be fasafo no so ama mpaninie ne tumidie ehu nyankopon nyansa bebre no. Deba asam no pese oka. Yo pese o chere ne se ye ka mpaninie ne tumidie a won ne honhoma edi aman so. Intin o kese ama impenini ni tumidie a wo suru mu ho a eni ni tumi a edi aman so won hunu nyankopon nyansa bebre no apam dadam no ose se israelfo ni di ne nhyehye so a ebeye won nyansa ama aman no enti enko betimi akan wo efiso se ebeye munyansa ama aman no but wan kan se ose se de be a tumidie ni impenini ebe hu but oman ho asema na okan Ofre Israel, Deuteronomy chapter 6, verse 1. 6, verse 1. These are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you, to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. Chapter 7, verse 1. When the Lord your God brings you into the land you are entering to possess. Someone who possessing. Chapter 8, verse 1. Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land. Chapter 9, verse 1, 2, 3. Hear, O Israel, you are now about to cross the Jordan to go in and dispossess nations greater and stronger than you, with large cities that have walls up to the skies. Oh, Mr. Hansu, Abba. Inti asafono, ti se Israel, yen ye fa amayin. Inti ye kase, botaye si ye ni suni se, possessing the nations, enye adefofo. Se de nyame pe se Israel, en fa amayin. Sana asafono, so ye pe se ye fa amayin. So brun sam, oni nyame che akunya ba akwa. Ya na, yeni de. Pak nyame, meni inye hon. Ada se nyame no oyɛ ewuramu ewurade anaso onye ewurade kra paso obronsam ne ne che akonya na obronsam de oyɛ fine tina tetefo ne se esese yesu de hin fie poyi kope matoye they were not satisfied say nyame ni hini obabi no obronsam so ni hini obabi no ti say nti ene yakase yepese ye fa man yepese nyame edi hini wo man Oko office bia ese nyame din hene ese se yenya ba bia ope bibi afrigana ni ho a gana ni ne bebusa no se e de be na menya wom se onya bibia wom a signature keke kra onsa But when you answer, do do na owa ya sorry them. Adena etisa. The account wa han. A hun sin san sodi and huo abonti. Nti epe se ye fa mine nanya midi hini. Meche emu se inti a eka process in the nations. Timothy I say slogana e dasu yeka slogana e buayem mayeti miti and you susemni ma adine kayetim. Slogan here, possessing the nations, I am an agent of transformation. The person member be on say, or you're in such a buffer. You can say agent, dear wasman. And not you need to buy yours or buffer, wasman. It be a baby, I am say, oh, wasman. A dear chin, our dress and our quagman, now share, or bank at area. A yakai, say bank and our cohono, wasman. Wasman say, quay rather pay or banko. We agent, we saw the transformation ever. Inti ke no menina eba ni se na okoha. No menina e prono, e se wutimi introduce wonchene. Na wo stop proye na, e wo ejume muhon. Ye ka se, we agent of transformation, wo na de insacha eba. Ti se, we di yeast egu pan umwa. Ubit mi abo pan ane ti se min say. Ba yeast in onante pan unum, do unum. Na amane hu. Ade bechin babe tu panu kese panu kitu e na yeke si si. O amane hu hu. Saani epese ube bia uko jume bian. Wo nanti e jume muho. Udi Kristo tinene na uye agent of transformation. Inti yisi na ye diye gu fla ni muno e ye agent. Ode insacha ye eba panu. Possessing the nations, I am an agent of transformation. Fine. Tia pese obia de Christo su, nene bae ekoko sachra ho. Se light and salt. Yesu se yen so kanya, ni enfan shako duase. Ye di si kanya duyansu, amayeden, ose amayeden. Wanka se ashren keko. Eno wanka se ashrama nipe nyina ho. Ose ashrama wana uwo ifye ho nyina. Tinye nipe nyina. Inti baby ya uwono, eye ufie, your sphere. Enti minsu mi diye nebe shire ni fie. Obi a diye shire ni fie a. Ni pe nye na ni ye shire amon. Pacho moti diye kanansi fie. Enchini esa proye yare. Se ye nye na ye etake se kan. Gana diye proye ene ketasi shewa hadedo. Ti. Esa obusa anho se won chine no wen. Ene gana e pro. Because enchini no esa itimi stopu proye no. Basa enchini na anye juma. Adene e pro no. Ebe pro. Inti afi mumu yenya si yeka se gana kesta asiche ni proye na yenyi yenchini nedi. Enchini enye adie ye kekeo esansu sayadie. Apamda demu ukai judges obebia omu koku omu wienu Abimelech in time eno omu di nchini epiti asasin sunyina no baibie ni webe fifibio. Inti nuwe bi owa e yini ti esi yetimi di yenchini kumno. And at the air pronounce, I see a timid ancient, a preserving a stop. Yes, when himself pray, we ask. Yes, you know, catcher Nicodemus said, what is born of the flesh is flesh. A tribuna you could preach here. As someone we had the boy for, Maswadi, or the boy any better than Aswayemre. What do you catch him? Better than the boy any, Naswayemre. You could, you know, some more man, no son, my head, and my noye. Or the boy any, never known ye. What is born of the flesh is flesh. Inti proye de ewuias. And inti na yen wodi aba say ye agents of transformation. Inti na say Christ in you the hope of glory. Yankopon ne niu nyam aye be hu asase so no egina me ne oso. Inti say wodi won chene ne sie na wodi okade an ne she kodo ase a wiase be pro.
Oh, ye de radia se papa pa me timitumu se nsema wati no amao enkoso na afen so adan niyama bi edi achirao ene se eni suwadi huna yato ne din possessing the nation se yarefa amain na yaye ensakra yebofo no eye de urubo biye se ya koswara ebo niti tru sebe ya asori mani nina besum na wani edi echi na botaye ne se yare sheshe na ya chere chere asafu mano na wode Kristo su ne onyankopon ahenie mo abrabɔ ebe wura bebi biara onipa ewo bebi a woye wan dwuma ehye ase efri ofie de akowie edwuma mu a eye abonten edwuma biara ekura wo se woye tikani o se wo emrahye edwuma mu ana edwuma biara woye se nurse ni ana ekuafo no wode be wura bebi biara woye wadwuma afei onyankopon nam Israel oman so afa no aye ono ankasa ne dia na mmom no afei dia onam asafo no so se obefa amaman ama nara ne ho wo tumidie mu nye inti ena abehia se ye bomoden a bre ye ho ase na ye di onyankopon asem so se be ya ye betumi aye nkyene ene kanea ɛde ama wiase yei ne nsɛm naposo bi a ɔsomafo Eric Nyamekyɛ ɛne yɛn akyɛ Samrain ɔdɔfoɔ me ne wodi mpɛpɛɛ mu yi ɛpɛ sɛ wɔn nso wobɛka asafo no ho na woyɛ onyankopɔn ba ɛnti sɛ woagye yɛn sɛ mpɛyɛ adidi a na meto nsa ɛfrɛ wo sɛ ka saa nsɛm yi adi m'akyi megye medi sɛ Jesus Christ yɛ onyankopɔn ne ba me bɔne nti na obewui asɛnnua no so ɛde gyee me nkwa na onyane firi awufom da ɛtɔ so mmiɛnsa ɛde maa me bembuo ɛne nti mefa Kristo sɛ me wura ɛne magye nkwa nti Awurade boa me halleluya ɔdɔfoɔ Awurade ayɛ wɔ mmoa dedaw nea ɛhia ne sɛ ɛnam nkwa gye nsɛm a waka yi nti saa mmerɛ yi nkwa gye abɛyɛ wo kyɛfa ɛnti sɛ wonni baabi som a hwehwɛ Pentecosti asɔre biara ɛbɛn wo na kɔ na wo ne wɔ mu mmom nkɔsom na wo gyidi a foforɔ a woanyae no ɛsi ne pe afei wohia mpaebɔ anaa akwankyerɛ anaa abisa sɛm bi mpo kora nsɛm yi a wate yi a frɛ yɛn anaa ma yɛn WhatsApp 020-173-1136 misi so biom 020-173-1136 ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɔnhyira wo Bye-bye.